Naomba wangshia asapu igi minasekai yepsuku nemini nikapangangawe waambu ye koli au sapu ye kaya uyaki mi baby pela nikumbule maye ikelu ngibambe bambe au ikelu ngitinte tinte ikelu ngibambe ungasuki Yabande kai, oh oh, dali wami, oh, bambolami, oh, giasvela kawe baby kuyakini, oh, dali wami, oh, bambolami, oh, giasvela kawe baby kuyakini.
My ba, oh, love you mommy. I a calling at your phone, Mali. Answer phone, stand up, Tommy. No good figure, love it, mommy. My back, oh, love it, mommy. I a calling at your phone, Mali. Answer phone, stand up, Tommy. No good figure, love it, mommy.
Hello? Hello?
Oh, niggas, you know your phone, man. Yeah? Okay, back. Sawubona mama kasisanti uba ngiyathemba naphile injani impilo banjani abantwana ngakuphuza wangisiva ngabona ukuthi othinga ikudosa istrat ngelicingo ngakimi ngisesibanini ngiphandisaka ma ungakupheli inhliziyo khona amaduze nje soba sitrati siphume kanje siphile impilo kube mnani bagcina basibhuke ngojay uphinde ukhohle kula makhaza nje bengigege eceleni usuyangithinta mama ngikhuza nje ukukhala kaso ngenzela umama nabantwana baphile impilo esof ayi before ngilifala licinga ngiyakuthanda ma ngiyakukhumbula futhi ngifisa ukuba nawe the funny moment that you had to get some chakuba now.
Oh, oh, dali wami, oh, bambolami, oh, giasvela kawe baby kuyakini. Oh, dali wami, oh, bambolami, oh, giasvela kawe baby kuyakini.
My baby, oh, love you, mommy. I a calling at your phone, Mali. Answer phone, stand up, Tommy. No good figure, love it, mommy. My back, oh, love it, mommy. I a calling at your phone, Mali. Answer phone, stand up, Tommy. No good figure, love it, mommy.
Hello, my baby, my best friend. Yabuya talent, kelu linde. Hona lady, how ting it tinte. Ngiyavuma ngambi isikhathi eside. Oh, khumula, khumula, khumula. Fanda ngifuna ukudula, dula, dula. Ubuhle bakho dalise uyangithusa. Handoni yamanzi mina esoze ngakuphika. Oh, yes, ngiyasifela. Awe sithi dale. Awe sithi dale. Oh, yes, ngiyasifela. Awe sithi dale. Awe sithi dale.
Waambu ye koli au sapu ye kaya uyaki mi baby pela ngikumbule maye ikelu ngibambe bambe au ikelu ngitinte tinte ikelu ngibambe ungasuki kini uyabande kai. Oh oh dali wami oh bambolami, oh, giasvela kawe baby kuyakini. Oh, dali wami, oh, bambolami, oh, giasvela kawe baby kuyakini.
Ngiyavuma ngolile lawe, kodwa ngiyabuya. Macinga phezile lawe, kodwa ngiyabuya. Ngiyavuma ngonile love, kodwa ngiyabuya. Uyazi njabulo yami.